Omulabirizi mm-hmm. we Namirembe kitaffe mu Katonda Moses Banja alagidde abakulembeze mu kkanisa zonna eziri mu bulabirizi obwo okuteeka mu nkola ebiragiro ebyateekeddwawo gavumenti mu kusaba okwewala okusaasaanya ekirwadde kya Ebola. Gavumenti yalagidde ebifo byonna ebikungaanya abantu abangi okuteekawo enkola etangira ekirwadde kya Ebola nga mu zzo mwe muli okuteekawo obuuma obukebera ebbugu mu mibiri gy'abantu fraka ebintu omunaabirwa engalo ku miryango gyonna okuwandiisa abayingira n'abafuluma n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Wabula omulabirizi Banja abakulembeze b'ekkanisa abakuutidde nti newankubadde ekirwadde weekiri naye kino tekibajja ku mulamwa ogw'okubuulira enjiri. Okwongera ebyo omulabirizi abadde akulembeddemu okusaba okw'okulayiza abakulembeze mu kibiina kya Boys and Girls Brigade mu kkanisa ya Uganda era nabo n'abakuutira okugoberera ebiragiro ebyabaweereddwa mu kulwanyisa Ebola.
Mulimu ebisoomooza, tulina akana endwadde Ebola kawaanya, ate n'omulabe sitaani atambula nga yenna awanisa amatanga anoonya ab'okusuula. Kale nno tubakubiriza okubeera abeegendereza, okubeera nga tebatwalibwa nsi naye bakkirize okunywera ku Yesu era babuulire enjiri ewonya erokola abantu, babeere ekyokulabirako ekirungi eri abavubuka, eri ekkanisa nga bakola emirimu gya Katonda mu kwagala.
Omukulembeze wa Boys and Girls Brigade mulabirizi wa Namirembe Samuel Eliazari Sodok ajukiza banne bongere okunywerera ku nnono z'ekibiina bwe baba bakutiganyirwamu.